sikhona imali kanti ngiyobonakala nini nkulunkulu wami thandaza ebusuku nasemini ngiyawafuna la madili dabazela umndeni wami ngizokwazi ukubhadala amabhili nami oh lord qinisa ukholo lwami
Sketch your mommy time. And I'll see you.